Yazi uyikhwini la kumina nawe ke kumele ujabule. Makumbono brand ungangabazi uvele uphawule. Ngikudonse ngekholi ngoba ngifuna sikhulume. Sesiside lesikhathi ngakuboni ngibekezele kumele ukhumbule. Yazi uyikhwini la kumina nawe ke kumele ujabule. Makumbono brand ungangabazi uvele uphawule. Ngikudonse ngekholi ngoba ngifuna sikhulume. Sesiside lesikhathi ngakuboni ngibekezele kumele ukhumbule. This is my first call, ngekho eduze nawe evale ngiyakhumbula. Ngizobuya, music awunginika ithuba isipani. Siyashalana ngihlala ngestudio ziyabuya. Bengithole i-request yakho ku-Instagram, I know nawe uyangikhumbula. Uyazi ubambana nephanto uma kuhlangana sovuya. Kuzohluka, sobe sibalisa ngezinto ezadlula. Sihleka kumnandi, sobe sibalisa ngothando esaliphusha izinto ziraf. Sixoxe ngakho konke, nokungibekezelela ngibhizi ngiyifama. Ngihlanganisa ngephepha nepeni ikari ngiyoyibha. Ngizokulala, shaya umoya wentambama, sihlala ukheli. Uthanda nepiano, so replace nge trumpet usazo shalo. Yazi uyikhwini la kumina nawe ke kumele ujabule. Makumbono brand ungangabazi uvele uphawule. Ngikudonse ngekholi ngoba ngifuna sikhulume. Sesiside lesikhathi ngakuboni ngibekezele kumele ukhumbule. Yazi uyikhwini la kumina nawe ke kumele ujabule. Makumbono brand ungangabazi uvele uphawule. Ngikudonse ngekholi ngoba ngifuna sikhulume. Sesiside lesikhathi ngakuboni ngibekezele kumele ukhumbule. In my dreams ngibona wena wenza ivaru thembeke. Ngithemba wena kuphela impela njengemama ungihlebele. Ukuthi uzobekezela ngempela usoze uyidalele. Nami ngizoyiphatha kahle kakhulu angeke ngididele. Uzungangibheki ko-Facebook wena ulinde ikholi. Uma ngikudinga ngizokufonela ifoni ihlala i-on. Ngifisa sengabe ngiseduze nawe inkinga ngikhona. But mu grand ngishap never give up. Ngifuna wazi ngiyancanywa kakhulu angeke ngikhohle. Ngifuna wazi uyikho konke leyo nhliziyo ayiphole. Kusase yimi ithemba lakho mungangilinda. Angeke uzuyisole mungangishiya izinto zojika mamazwe. Yazi uyikhwini la kumina nawe ke kumele ujabule. Makumbono brand ungangabazi uvele uphawule. Ngikudonse ngekholi ngoba ngifuna sikhulume. Sesiside lesikhathi ngakuboni ngibekezele kumele ukhumbule. Yazi uyikhwini la kumina nawe ke kumele ujabule. Makumbono brand ungangabazi uvele uphawule. Ngikudonse ngekholi ngoba ngifuna sikhulume. Sesiside lesikhathi ngakuboni ngibekezele kumele ukhumbule.
I love you. Yeah.